kuteye mbonu baiga bose Nanjira kucheka kufitu mutima mgisa Nanjira kucheka kutandu kanye na bandi Mbonu riambo uijira simbo Mwana byose nibyo
Kufitu mutima mgisa
Nibyo
Mutima wanje
Nibyo, nibyo
Zakuwariru wanje
Nibyo,
nibyo Nabwo nibeshya nibyo urabaruta baby Ndabizi neza nibyo sinyibikeka Ubwiza bwawe bwigaragariza bose Niyo mpamvu ugenda umunyamahirwe urenze Aba kwifuza sibakeya Namagana nk'umusenyi Wo ku nyanja Ufite umutima mwiza
Nibyo, nibyo
None ribindenga
Nibyo, nibyo
Nuzeze umutima wanje
Nibyo, nibyo
Zakuwariru wanje
Maso Ndebu kuteye mbonu baiga bose Nanjira kucheka kufitu mutima mgisa Nanjira kucheka kutandu kanye na bandi
Aba kwifuza sibakeya Na magana ngumusenyi Kwa kunyanja Kufitu mutima mgisa Mutima wanje
Nibyo, nibyo
Zakuwariru wanje
Nibyo, nibyo
Ufite mutima mwiza